ZWAP.com.
Ladies and gentlemen,
they fucking lie.
MBS.
They mother.
Mineral boys. This is 4-0-8 Empire. High class music.
What's my name?
YBS.
What you just been?
Young boy.
What's that? Yeah. If you live in Vento, Zele Monshela, open it. You want to win with that? I'm a Conshela. Chicote, Ewa, we know that when get to chop a to a cancer. Why is that to a sansua? Mwebiat kano te kanya. Ateka matako pancha kano wako te kanya. Ngawa imiaka mbongolo tawa. Iyo ni type taba pingilani mpua yangu fuwae. Fuwae. Sabika, kusabike. Sabika. Mpua yangu fuwae. Fuwae. Sabika, kusabike. Sabika. Mpua yangu fuwae. Sabika.
Ulipe. Ulipo verepe.
Alikwe.
Yeah, baga.
Sabika. Sabika. Mpua yangu fuwae.
One of my shots, little sucker. How you taking shots and still miss, little sucker? I am not your lover, you're my child, little sucker. When you act up, I'ma eat you up, last supper. Flow too blessed, got a Holy Spirit on me. These niggas keep hating cause the chick got it money. Funny how I'm taking over the game without trying. Yeah, I'm taking over the game without trying. Woo! You never queen, nali landa kale. She fire, she bele, she nanga bena mutale. Plus, nali tupa na machiki fulu. Elo, what we say, no mungulu fulu.
If you live in Vento, Zele Monshela, open it, you want to win with that, I'm a Conshela.
She got it, Ewa, we know that when get to chop to a cancer, why is that to a sansua?
Mwebiat kano te kanya.
Ateka matako pancha kano wako te kanya.
Ngawa imiaka mbongolo tawa.
Iyo ni type taba pingilani mpua yangu fuwae. Fuwae.
Sabika, kusabike. Sabika.
Mpua yangu fuwae. Fuwae.
Sabika, kusabike. Sabika.
Mpua yangu fuwae.
Risky. Yeah.
Yeah. Ati imwe wa mudala. Na mimwenefe ili nsomu ebony.
Yeah.
Minaku wana kudala. But inezo ona mungo zani taila kuwai. Zine gelo nipeze kana junta muja. You don't know me ninga nkale Jezabel. But mlungu anani pasa mfeshi ya godu girl. Hire yes I, Brisky nija. Sate du sate seo nipate tupate ni wabambo. Pasande mwene tisowe la mukate.
Shit.
Cut love ishi madansi ya wa makishi ma fly fish ya mweka umweko kamunate.
Nifimi vim vento zele munshila. Upode tiwandi wimu tacha amo kunshila.
Chikoti ewa unobe wembia chichako tuwa kanswa. Why is that tuwa sanswa?
Mwebiat kano te kanya.
Ateka matako pancha kano wako te kanya.
Ngawa imiaka mbongolo tawa.
Iyo ni type taba pingilani mpua yangu fuwae. Fuwae.
Sabika, kusabike. Sabika.
Mpua yangu fuwae. Fuwae.
Sabika, kusabike. Sabika.
Mpua yangu fuwae.
Sabika.
Ulipe. Ulipo verepe.
African real bass. Mwilu wa nintu malokesheni. Si atuna inentowa mapi. Miss Mavela ilibwa nina ningate mampi.
Wabwa.
Hande chitapa muidabwa.
Wabwa.
Gana pena nziri chinangwa.
Wabwa.
Irishani chirishani ilibwa.
Wabwa.
Wapuwa irishani na uluwa.
Wabwa.
Tupange mputango la sapika. Ronaldinho no Messi won't send a pika. Tene kamela batuwa yunkopela. Na watesha bola Deborah chomba sokela.
Sele munshila upode tiwandi wimu tacha
mutacha. Chikoti ewa unobe wembia chikansi. Super.
Mwebiat kano te kanya.
Ateka matako pancha kano wako te kanya.
Ngawa imiaka mbongolo tawa.
Iyo ni type taba pingilani mpua yangu fuwae. Fuwae.
Sabika, kusabike. Sabika.
Mpua yangu fuwae. Fuwae.
Sabika, kusabike. Sabika.
Mpua yangu fuwae.
Sabika.
Ulipe.
Bago Trin, Trin, Trin. 4-0, you sucker, what's up, what's up, what's up?
Yeah, yeah, yeah. Brisky,
Brisky,
Brisky.